anyway.
A pop style.
A bonus of Yoda. Sanga delicious.
The reason we are the baddest from Joe Flex Music.
Oh, nebona papa China ma. Na manje weo vibe ono ikuna ma. Goli sa umoyo denge ndalama. Uza dapwa shepe hapa vawama.
Nanga weo ni pampa mina kasi satana. Mufu nanga kampile kuti ya tinakana. Basa ndre drizonzi inga lenke ni pande. So that ina pa judgment de nika kampe. Gani fia mwe 5 years nika fagofu. Haufeo tusofu ikakawa nga stofu. Dealing with you ni shiku wamba singena. Kapena mufu na nika piele kukena.
Sankapo kukulisa umoyolo mungoyo. Uzalema kutandiza baga kuita oyo. Tembo sunga weshi fondo tutunu olisha. Ni one sign one go nimbo bambo
like iza. Like Illuminati ni can fuck with it. Now I don't eat. Last I eat with it. I'm the strongest man in ever been weak. Soon it will be a sunny day. Nga first them weak. Shonongo taba biki ni tumatriki. So ni langi za majiki akapusa jiki. Amoreti siki beka kubepa zunga ni blow. Weze globo nga muloko lipeki ili kwi.
Kule mwona kwa tina ni wabikile chezi kuchalo.
Ye wadona.
We mudo ya uomba pati upembela mapalo.
I don't care.
Almost even sawa wina bali panda pachalo.
Panote miti.
Join us ugeza sanga vena Beyonce. Kwa banavo Rose na banavo.
Mulungu wanga ine sanga nifutise. Mind you wa China masunga wafuntise. Si unangu siniplowa sinizaleka. Beta na pole kapa umoyo no koleka. Guest ya wishive wanga ni sparky. Tough lucky cause the Lord got my back. Umulopa wenu no wantita ule mixa. Jile isa wana kwa na muna joinisa. Kutulo nivela ma voice ya tubana. Blati vanyonga na speaking click na lubana. Gana uka fonse neso lota ni ibala. You wanna ruin my future ni kalimwana.
It's like down the fire kule liapo wino.
Ndali ya wino.
It's like down the fire kwika lapo wino.
Ngeka la wino.
It's like down the fire kule nwapo wino.
Yali shivi kwenda nwa wino.
It's like down the fire kumfwisha wino. Wino, wino.
What's money without family? I need what's way of you without L.O.P. Tell me cause of my rights because of L.O.P. Nge iti chabu kuwe fikutia ntualisha kuwewe filu. Minati contract siniesa. Manenza kaipesa soon soon. No yenza peta na sebenza musuwa na kuida lesi. Dani pasisa daliromba pa matres. Yo, every man's way keeping the sweat. I don't wanna regret putting my life pa peti. The original me soon gonna be dead. Shonongo just fuck. Yo, demu yanchi without people you love. Bawa yanchi ngatiwa na kupanga safu. Nolo kwa watipo company nga wine grammy. Better me chusa grani, ibale kwe yongani. Yo, win a lot of people mu 6-6. Iba menya mamisi, majika nkompeya to visi. Territory ya wotipu. Ni pants pasiva choma, zino campus of vision. It's nothing they see, you see?
Ambient Music 24.com.